Miranda made it.
Miranda made it.
Say now. How is it now? Zindu season mine. Nyengo zina. Why is it my wheel? Siji fuga jote mulungu sambamba bimbulago. Siji fuga jote mulungu sazi walodo la guma.
Chilibo jimwene mtanga udaji jaraba.
Guma.
Chilibo ye mweriwe udamli.
Munga bebe se. Munga bebe. Banja sili kuenda bambo mukada kudika mpaka leo. Masinda machali chintendele mulibe mpaka leo. Eksi wanu uja usiku wa mapempeka. Nilimeli makuchula nimesonzi malengeza. Muda mujira jibongwe sanga gonda nsuina. Muda mujira mkansa teile ama mbani. Muga bebe si, mzimu wake umadanda uu. Lelo ndiwe maisa gambaso ya mwana. Ugulila banji wa iwala gozo mwe udaba. Suda jenjele. Ida ugabe mpele.